Well, if you just look at the capabilities that
haddii aad eegto kaliya awoodaha soo ifbaxay laga soo bilaabo 2011 marka loo eego awooddeena ururinta iyo falanqaynta iyo dabagalka hanjabaadaha kala duwan ee daafaha adduunka, awooddeennu si baaxad leh ayay u korodhay. Awooddeenna weerar ayaa sidoo kale si mug weyn u korodhay. Waxa ugu muhiimsan ka dowlad ahaan waa in si wanaagsan iskula falgalaan oo ay u wada shaqeeyaan hay-adaha dowladda, oo aan awood u leenahay in aan wadaagno macluumaadka, awood u leenahay isku dubaridka iyo yaraynta isku dhacyada. Sidaas daraaddeed, waxyaabahaas oo dhan awgeed waxaan odhan karaa haa, waan ka ammaan badan nahay.
Wasir, aan ka hadalna halka dagaalka ka dhanka argagixisada uu haatan marayo. Dhinaca ayaa dunida rumaysan tahay in argagixisada uu awooddooda ugu weyne ay ka jirto, isla markaasina weerar ay ka geysan karaan gudaha dalka Maraykanka.
Great question. I think what you've seen and what you know to be true is that transnational terrorists will look for ungoverned spaces to go to operate out of.
Waa su'aal muhiim ah. Waxa aan u malaynayaa in aad aragtay oo aad ogtahay in ay run tahay in argagixisada caalamiga ahi ay raadin doonaan meelo aan dowlad lahayn si ay uga howlgalaan. Marka meel kasta oo dunida ka mid ah oo aan ku aragno, waad ogtahay burburka maamul ama maamul jilicsan ama deegaan aan la xukumin, waxa aan ka filan karnaa mar un in ay suurtagal tahay in dhaqdhaqaaqa argagixisada uu xididda ku yeesho goobahaasi.
Marka haddiiba ay dhacdo, waxaad haddaay noogu sheegtay qolka shirka jaraa'id meel gaar ah. Haddiiba ay jirto meel aad diradda saaraysaan oo ay tahay in laga soo weerari karo Maraykanka, waa halkaasi.
Certainly don't want to get into any intelligence assessments here, but I mean we see transnational terrorist activity in a lot of places.
Hagaag, dhab ahaantii ma rabo halkan in aan ku galo qiimeynada sirdoonka, laakiin waxa aan ula jeedaa waxa aan aragnaa argagixiso dhaqdhaqaaqa argagixisada caalamiga ah ee meelo badan. Dhab ahaantii waxa aan ku aragnaa Afrika, waxa aan ku aragnaa Soomaaliya, waxa aan aragnaa dhowr urur oo doonaya in ay si xor ah halkaasi uga howlgalaan.
Wasir, ma waxaad rabtaa in ciidamada aad dib ugu celiso Soomaaliya?
Mar kale, ma rabo inaan halkan kaga dhawaaqo wax ogeysiis ciidan ah.